bwetu komawo ku butaka wano mu ggwanga abakungu okuva mu kitongole kya poliisi olunaku olwaleero basuubirwa okuddamu okulabikako mu maaso agakakiiko ka palamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuyi w'omusolo aka PAC okwanukula ku nsonga ezaano kulwayo mu alipoota ya ssaabalirizi w'ebitabo ebya gavumenti awamu n'ezigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olw'eggulo abakungu bano baakulembeddwa mu mumyuka w'omuduumizi wa poliisi James Ochaya bwe baalabiseeko mu kakiiko era emu ku nsonga eyasigadde mu ddiiru y'ebigambibwa nti abasirikale ba pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abaali baamuweebwa okumukuuma mu biseera eby'akalulu nti baakwatibwa. Wabula Ochaya yategeezezza nti talina kyamanyi ku byakukwatibwa kw'abakuumi bano abaakyagulanyi mu biseera eby'akalulu wabula n'asuubiza nti okunoonyereza ku bigambo bino kugenda kukolebwa. Kyokka ababaka baasigadde tebamatidde nga wanaakulira ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa kukuuma abakungu n'okulwanyisa obutujju David Waswa yategeezezza nti ensonga zino akakiiko k'ebyokulonda ke kazivunaanyizibwako. Kino kyawalirizza omumyuka wa ssentebe w'akakiiko Gret Namuga okubalagira okukomawo olunaku olwaleero okunnyonnyola akakiiko ku nsonga zino.
No, this is very simple. We have not discharged you as the police. For today, it is a partial discharge. Yeah, you are going to go back. It is a police bond. I'm also in my own capacity today. I'm giving the IGP a police bond. we need to have a response on that matter, IGP. Kindly follow up tomorrow as we begin the end to send us somebody to give us a report on that one.